Faccia tu mushime wa mami akwazi mirezi.
Faccia tu mushime tano wa mamu tarawanura kubutania wa misu.
Se guhunga banwani bihe jamapfa cyangwa isuba nyinshi
muri Yesu
imizi yacu yashoreye muri wewe turavoma maze tukanywa tugahaga tugashirika
kandi nanone
turi ibiti byatewe hafi y'umugezi Iduteze guhunga banwani bihe jamapfa cyangwa izuba nyinshi imizi yacu yashoreye muri wehe turavoma maze tukanywa tugahaga tugashira inyota
imizi
yacu yashoreye muri wehe Turavoma maze tukanywa tugahaga tugashira inyota
Wabaye